mi cango, mi cango, mi cango.
Season, Dalila,
settings, settings,
Janos.
Creator of heaven and earth, zosateka kukondweleza inu popanda faith. Yese wako kalanga kaya nadziwe alisef. Iza kunda kukalandi inu tiu my death. Nino daddy, nino mami, father to the fatherless. Painu mpotamila, jonde musandelets. Fumo ya mafumo mahuwa nuo singa pwekesu. Uguta manda nizo kazo paliba ngandelets.
Pazi anu nika
mundi tukule, mundi tukule.
Ndodo ndichi bonga janu zindi sangalata.
Mani umole, mani umole.
Mazi anu odika,
mundi tukule, mundi tukule.
Ndodo ndichi bonga janu zindi sangalata.
Mani umole, mani umole.
Ah, Adonai, Alpha and Omega. Ah, Adonai, master of everything.
Mbankani yanga ninuyo, ninuyo ndiye yesuyo. Simalola ndibwelele mbuyo, ndikasochela muma nilishanga tikifuyo. Ole mbankani yanga ninuyo, ninuyo ndiye yesuyo. Simalola ndibwelele mbuyo, ndikasochela muma nilishanga tikifuyo.
Hot season one,
author of my story. Alpha and Omega, Lord you are holy. Munandi, senza lanu goli. Ino ndiye amene muna senza langa goli. Ndinudi, zonsene, nangatinga sowe jani mwini siriva ndi goli. Winanga roso wanzelu nde apempe kwa inu. Ndino amene mumati josa umburi. Dola ndizi fundo zanu ziti sakta. Taipula monyasa akuti sakta. Madalizo ngati vula saku kakta. Gula fridu pasto plodi ngati kakta. Ndinudi potamila, paino ndi dalila. Munandi pulu mutamuma, buto ndi tamila. Ndi takokoda chitseko munandi tsekulila. Moyo ndi mazi wanu ndi nuyo munandi gulila.
Adonai, Alpha and Omega. Adonai, master of everything. Adonai, Alpha and Omega. Adonai,
master of everything.
Ole mbankani yanga ninuyo, ninuyo ndiye yesuyo. Simalola ndibwelele mbuyo, ndikasochela muma nilishanga tikifuyo. Ole mbankani yanga ninuyo, ninuyo ndiye yesuyo. Simalola ndibwelele mbuyo, ndikasochela muma nilishanga tikifuyo. Settings.